ubusuku nemini mina nawasadeshi sengkhulile sengfundile woza weba bangithemba ukuthi ujimile angisahlehli namba yamasadeshi ubusuku nemini mina nawasadeshi sengkhulile sengfundile ngithi woza weba bangithemba ukuthi ujimile.
Bang, bang, bang.